dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
mbasuhuze abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka kuri muri isanga mugenzi wacu Edi Rwema yakoresheje ku bijyanye n'ikibazo cy'imisoro ku butaka mu Rwanda.
Mu Rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka. Mugereta ivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka. Hari abandi basanga uwo musoro ugamije guteza akaga mu baturage. Hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa. Hari kandi abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya. Hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi bwo kwegera inama njyanama z'aho batuye bakazigezaho ibibazo byabo. Reka tubumvishe inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi mbere y'uko tuza mu kiganiro nyirizina.
Uyu musoro usa nk'aho ari mushya kuri benshi, uzajya utangwa na nyiri umutungo washingiwe ku gaciro k'uwo mutungo. Inyubako zo guturamo zose zizajya zitangirwa uyu musoro, cyakora inzu imwe umuryango atuyemo isonerwa uyu musoro. Leta ivuga ko uyu musoro waje mu rwego rwo kongera umutungo w'inzego z'ibanze. Umusoro ku mutungo utimukanwa wakwa hashingiwe ku gaciro k'isoko cy'inyubako n'ubuso bw'ikibanza. Komiseri Karasira Ernest ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze avuga ko uyu musoro ureba buri muntu wese ufite umutungo utimukanwa, yaba mu cyaro cyangwa mu mujyi.
Urareba rero abantu bose bafite imitungo itimukanwa mu gihugu. Nk'urugero nk'umuntu ufite inzu nyinshi, inzu imwe azagaragaza nk'iyatuyemo n'umuryango we, iyo ntabwo izishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, ariko bimekane ko izindi zisigaye zizishyura. Umutungo utimukanwa mvuga hangane ku ruhande rw'inyubako, ariko umusoro ku butaka aho iyo nzu iteretse cyangwa baparisere uzagumya wishyurwa. Birumvikane ko abantu bose mu by'ukuri basabwa kwiyandikisha kugira ngo n'abandi basonewe bamenyekane. Umusoro ku mutungo utimukanwa ugizwe n'ibice bibiri. Hari umusoro ku butaka ushingiye ku kibanza cyangwa se ku ngano y'ubutaka, hanyuma hakaba n'umusoro ku nyubako ushingiye ku nyubako zirimo byose n'ibyongera agaciro. Kugira ngo bimenyekane n'uko bisaba ko abantu bose banishyura imitungo yabo. Umusoro ku mutungo utimukanwa ntabwo ari umusoro ku nyungu. Impamvu y'uwo musoro ni uko ufite uwo mutungo. Uvuga ngo waba uherereye hose, waba ukodesha cyangwa ukodesha, umutungo ni uwawe, ugomba kuwusorera. Ibyo ni amahame n'abakora mpuzamahanga, ntabwo ari umwihariko wo mu Rwanda gusa.
Uyu mutungo uje wiyongera ku wundi abaturage bari basanzwe batanga, harimo umusoro ku nyungu z'ubukode ku bafite amazu bakodesha, ndetse n'umusoro ku butaka butuwemo. Umusoro w'ubutaka wakunze kuvugwaho n'abatari bake basaba leta ko wakurwaho cyangwa se ukagabanywa.
Nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu, nubwo leta yo ibona ari bwo buryo, ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba abo ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ate, none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga, agategereza ati nzabo bazazi bahatware.
Ntabwo twakosora, ariko hari abatabishoboye pe, tukivuza yuko hazongera gakorwa ubushishozi, noneho abatabishoboye bakoroherezwa.
Leta yakunze kuvuga ko uyu musoro w'ubutaka utaje kunaniza abaturage nk'uko hari bamwe babivugaga. Leta ivuga ko iyi misoro yose yaba iy'ubutaka itangwa ku nyungu z'ubukode bw'amazu ndetse n'umutungo utimukanwa atari umwihariko Rwanda, ahubwo kusanzwe wakwa no mu bindi bihugu. Gusa itegeko rishyiraho iyi misoro hari bamwe risonera nk'inyubako zubakiwe abatishoboye ndetse n'amazu leta ikoreramo ariko adacururizwamo. Leta isaba buri muturage wese kubahiriza amabwiriza ajya kwiyandikisha kugira ngo azatange umusoro mu kwezi kwa 12. Utazabikora azahabwa ibihano nk'uko bisobanurwa na Bwana Karasire Ernest.
Itegeko rihari riteganyaho n'ibihano ku muntu utararyubahirije, bivuga ko tuzabikora nyine ubutegeko rizakoreshwa. Aho duhana umuntu utariyandikishije cyangwa utatanze umusoro ku gihe. Hanyuma wenda icyo navuga ni uko nashishikariza abantu mu by'ukuri kuza kwiyandikisha kugira ngo twinde ko ibyo bihano babyishyuyeho. Inyongera z'10%, hariho 40%, hariho inyungu z'ubukererwe zari mu 10% buri kwezi k'ubukene, n'ibihano mu by'ukuri bitari bikeya. Umva nizera ko abantu benshi bashoboka bazaza kwihanisha kugira ngo twize banatanga umusoro bitarenze kwa 12.
Igiciro cy'ubutaka umutungo utimukanwa kigenda kizamuka buri mwaka. Ku mwaka wa mbere hazishyurwa 25% by'agaciro kose k'inyubako, umwaka wa kabiri hishyurwe 50%, umwaka wa gatatu hishyurwe 75%, naho umwaka wa kane hishyurwe 1% by'umutungo wose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Nkuko nari mbivuze mu kanya, mu Rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka. Mugereti ivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka. Hari abandi basanga uwo musoro ugamije kunaniza abaturage. Hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa. Hari kandi n'abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya. Twatumiye Depute Frank Habineza, ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Green Party. Dore ko ikibazo cy'ubutaka kiri mu byari ku isonga mu byo yavugaga ko azakemura ubwo yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017. Depite Habineza, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane. Turabasuje kandi tusuje n'abakunzi bose bira byinshi cya Amerika.
Urakoze cyane. Nari mbivuze muri make ku bijyanye n'iri tegeko ryo mu kwa karindwi tariki 9 mu 2018, ni itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage. Kuva risohowe rigashyirwaho umukono, abantu bakomeje tarivugaho rumwe. Mwebwe nko mu ishyaka ryanyu rya Green Party, Bwana Habineza, iki kibazo murakibona gute mwebwe?
Murakoze cyane. Ikibazo twakibona n'ubundi nk'uko twakibuze turi muri kampanye za Perezida wa Repubulika ndetse no muri kampanye z'umwaka ushize mu matora y'abadepite, naho twabigarutseho cyane. Twagaragazaga ko iki kibazo kiremereye Abanyarwanda cyane cyane kubera ko umuntu twewe tubona kuba gusora nta wanga gusora rwose, kuko twabizi ko igihugu kibeshaho n'imisoro, ariko gusorera ikintu kitari icyawe nicyo twabonaga nk'ikibazo. Kuko ubwo butaka bwose bwo mu Rwanda ntabwo ari ubw'abaturage, ubutaka bwa Leta, abaturage bakaba babukodesha kuri Leta. Tukavuga ati se kuki tutanga umusoro ku kintu kitari icyacu? Nk'uko waba ukodesha imodoka y'umuntu bakakubwira ngo gitangeho umusoro, tumva rwose atari byo. Tukumva yuko ubutaka icya mbere Leta kuko tuyikodeshaho ntigomara kutanga umusoro kubera ko twebwe turakodesha. Niba Leta yivuga ko tutanga umusoro ntabwo tubyanze, ariko bube ubwacu bazahindura itegeko noneho ubutaka bube bw'umuturage. Umuntu noneho umuturage abe yavuga ati yasora kuko noneho ikintu kiwe, nk'uko n'ubundi dutanga imisoro y'ibindi byose. Ubwo icyo kintu cya mbere twagaragazaga cyane cyane ubutaka bwa gakondo, ntabwo tumve impamvu umuntu yabusoresha yarusorera. Kandi noneho hakaba harimo ikibazo cy'ubutaka buzungurwa, uvuga ngo umubyeyi yasigiye ubutaka umwana we, nawe ugasanga imisoro nayo ibaye myinshi, ugasanga mu kibazo kiri aho ukibona kitubatse, bakakubwira ngo uzatanga umusoro w'100%, ni ukuvuga ngo niba umusoro wari 50% ugatanga 100%. Ibi byose tukabona byose bigomba kuvugururwa. Ariko nk'uko twabivuze tumaze kugira mu nteko ishinga amategeko, twakomeje kubigaragaza icyo twakoze nk'abanyamategeko. Ubu natwe twamaze gutegura umushinga w'itegeko ndetse n'isobanura mpamvu, twamaze kuyishyikiriza inteko ishinga amategeko itariki 30 z'ukwa cumi uyu mwaka, ku buryo tugiri mu nzira yo kunonosorwa neza kugira ngo bizagize ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite, ngo kugira ngo ibyifuzo byacu n'ibyifuzo by'abaturage bibe byagerwaho.
Ariko Bwana Habineza, Leta ivuga ko iri tegeko rishya ryatowe umwaka w'2018 rije nk'igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka. Mwebwe ibyo mubona bikwiye guhinduka muri iryo tegeko? Hari bimwe waruvuze, ariko nk'iby'ingenzi cyane wavuga ngo itegeko nifuza ko ryajyaho ryahindura ni nk'ibihe?
Icya mbere kumva yuko amafaranga bateganyije yuko gusorera umusoro w'ubutaka bizava ku mafaranga hagati ya 0 n'amafaranga 300 amafaranga y'u Rwanda kuri metero kare. Ni ukuvuga ngo inama njyanama z'uturere nizo zizaba zishinzwe
kugena
igiciro gikwiye kuri buri karere. tugasanga iyo bibangamye abaturage kwa amafaranga ni menshi cyane. Kuvuga ati yego niyo byabiri ngombwa yuko amafaranga yakwishyurwa nibwo yagabanywa nibwo akaba nibwo amafaranga ari hasi amafaranga 50 naho kubanwa amafaranga 300 na amafaranga menshi cyane. Kintu kimwe icya kabiri ubwo tuvuga ati byaje nitwari tusaba bya mbere ya musore idakunze yuko abaturage batakwishyura umusoro bya musore bwishyurwe amafaranga agabanuke ngo iri mu gice kito twatanze. Ikindi cya kabiri tumva yuko ntabwo ubushobozi twasugira inama njyanama z'uturere ngo ziba arizo zonyine tugomba kubitunganya ahubwo tuvuga ko bino bintu hagombye kubaho n'urundi rwego rukuru rugomba kubijyamo cyane cyane n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikaba nacyo kifatanya n'izo nama njyanama mu gushyiraho umusoro ukwiye kuko ntabwo wagira buri karere mu kihitiremo akarere gashobora kuhitamo katewe n'ibyifuzo byako kagatanga n'ubundi kabangamiye abaturage. Ikindi kuvuga ngo kibanza ngo kitura kiwe cyangwa kitarimo ibikorwa ngo kibe cyatura umusoro ijana ku ijana ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari igihano kuva ku icyo gihano kigomba kuvaho nta mpamvu yo gusora iyo jana ku ijana nacyo kisore gisanzwe kuko tubumva ko bizasubiza inyuma ubushoramari ndetse n'abantu bafite ubushobozi buke bashaka kuba baguze mu kabanza ariko bazakwiyubakire bashakisha amafaranga yo kubaka icyo gihe biba bigiye kubagora kugira ngo bazabone ubushobozi bwo kwiyubakira. Tukumva ko n'ikindi noneho binakunze rwose ubutaka hari ibindi tegeko atari iri ari imisoro itegeko bijyanye n'ubutaka nabyo bizahinduke ku buryo bino byangombwa baduhereza hano mu mujyi wa Kigali. Urabona ko mu mujyi wa Kigali baduhayemo y'imyaka 25 tufite by'ubukode no mu cyaro bafite nk'ibyo cyangwa 49 gutyo ugasanga mu by'ukuri ibyo byangombwa byagombye guhinduka umuntu akagira icyangombwa cya burundu kuko ni umutungo wacu ubutaka twaguhawe n'Imana y'u Rwanda niyo yabuduhaye icyo gihugu na mpamvu yo kuba twabukodesha. Ubwo tumva ko iyo tegeko nabo ryagombye guhinduka hari byinshi gusa ntabwo nabijyamo byose ko biracyari mu nteko ishinga amategeko tuzabibagezaho mu minsi rwose itari ya kure byose muri
ariko hari n'abavuga ko iri tegeko rishya hari ingaruka nziza zigira ku baturage cyane cyane nk'umuturage ufite inzu imwe yo guturamo.
Twasanze n'ibyo bintu byinshi twabijyaniye muri iri tegeko aho bavuga yuko iyo ufite inzu yawe imwe yo guturamo inzu yawe ntabwo yishyurira umusoro ariko twasanze uko bivuze gutyo bivuga neza ariko ntibakubwira ariko usanga n'ubundi bwa butaka iyo nzu yawe tuyeho bwo burishyura umusoro bivuga ngo usanga ntihahandi n'ubundi inzu ntabwo yishyura umusoro ariko ubutaka burishyura uwo musoro tubona nta gishasha cyabaye cyane
kuko bavuga ko
kiriho nuko bavuga ngo ifite inzu ya kabiri niyo tishyura umusoro ariko ubutaka iriho nabwo burishyura. Noneho urabona amazu y'ubucuruzi ugasanga nk'aho barimo guhana abantu bafite amazu y'ubucuruzi kuba umusoro abafata batanga ni menshi cyane noneho abafite amafaranga menshi cyane abantu b'inganda bo bakabasanga amafaranga make cyane ariko abantu bafite amazu y'ubucuruzi ugasanga mu by'ukuri barimo gukora imisoro gusa
kuko ibyo ngibyo ahanini babihera ko ubutaka atari ubw'umuntu ku giti cye babukodesha leta ariko kuri ibyo bijyanye n'umutungo tuvuge nk'uwa kabiri hari abavuga ko uwo mutungo usorera imisoro igera hafi kuri 3 niko bimeze.
Ni nayo navugaga nyine ubutaka inzu yaba ituyeho burasora n'iyo nzu igasorwa mutungo niba harimo n'abakodesha nabo ugomba gutanga undi musoro wa TVA n'ibindi ugasanga nyine aho uwo musoro ubaye nyine ya 5 urimo gutanga aho hantu uburyo bwo ugasanga nyine nk'aho kugira umutungo ari icyaha kandi ubundi leta yagombye gucaho uburyo iteza imbere ubushoramari cyane cyane ubushoramari bw'abanyarwanda kuko umutungo mukuru uteza imbere igihugu uva mu bene gihugu nawe ari bivuye hanze ubuze na politiki yacu yorohereza cyane abantu bavuye hanze tubasomera imisoro imyaka 5 batishyura tuba ahantu ho gukorera ariko abanyarwanda basanga bo birimo kubagora cyane kuba basomerwa iyo misoro. Tumva icya mbere rwose ibyo byose bigomba kuba byahinduka kugira ngo natwe abanyarwanda ndetse n'umushoramari waba uvuye hanze niyumva ko itegeko ry'ubutaka ritasobanutse neza nawe bizajya bimugora kuba yakora ikintu kirambye.
Imisoro 3 uvuga ahanini wenda nibutsa bumva ijwi rya Amerika nuko hari umusoro ku nyungu hakabaho umusoro ku gaciro k'inzu ndetse n'umusoro ku gaciro k'ikibanza niko bimeze.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC kuri telefone dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza Depute Frank Habineza. Reka duhere kuri Jean Pierre Uranyova.
Ijwi rya Amerika ndabumva nitwa Jean Pierre Menyimana.
Yego.
Merereye mu majyepfo y'u Rwanda aho bita mu karere ka Gisagara. Icyo nifuza kubaza Depute Frank mu byukuri bega ni nk'ubuvugizi kuko abanyarwanda twabyakiriye mu buryo butandukanye. Turifuza ko bakurikije ibyiciro n'ubundi tugiye turimo badusonera buri wese akagenda atanga umusoro bitewe n'ubushobozi afite, kuko mu makuru amwe n'amwe tugenda tumenya nuko harimo abantu baba bafite ubushobozi butangana n'ubw'abandi.
Urakoze cyane Bwana Habineza.
Ishingiro kandi nanjye ndumva gishyigikiye, uretse ko tuba twumva yuko umusoro wabone no kuvaho, ariko niyo wabaho bakawugabanya, ariko n'ikiciro kiba kifite agaciro cyane ku buryo ntabwo wafata umuntu uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe umufate kimwe n'uri mu cyiciro cya kane cyangwa se cya gatanu, ntabwo ari byo rwose, kuko n'ubundi bizarangira umuntu uri mu cyiciro atishoboye neza cyangwa se cya kabiri cyangwa cya gatatu atashobora kuba n'ubundi uhereye mu cyaro abantu bari mu cyiciro cya gatatu ni abantu n'ubundi ubona batahagaze neza, ni umuntu ufite inzu ariko inzu iri aho isanzwe, kandi ugasanga umuntu wo muri Kigali afite inzu ya sima n'amatara n'amakaro nawe akaba igiceri cya gatatu, ugasanga mu by'ukuri abo bantu bombi waba umusoro ungana ariko udafite ubushobozi bungana, bikazarangira n'ubundi iyo misoro yabaye ibibazo cyangwa se n'ubwo butaka leta ibyitirije.
Urakoze Depite, urakoze Depite Frank Habineza. Reka dufate na David Wirwe.
Wirwe neza,
Zimya Radio.
Wenda ntabwo ari ikibazo gusa, ndagira ngo mbanze nshime Depite Frank Habineza kuba yitabiriye, ni umugabo ufite ibitekerezo byiza, gusa ari umuvandimwe wo mu majyepfo uvuze ngo yumva ngo iyo misoro yashingira ku byiciro by'ubudehe. Ikintu cya mbere ni uko ibyiciro by'ubudehe turimo hajya usanga umuntu yarabisizwemo ariko mu by'ukuri n'ubwo bushobozi ntabwo afite. Njye mwumva rero mu gitekerezo cyanjye ahubwo iyo misoro nk'uko Depite yari abivuze yavaho, hanyuma Leta ikagira ubutaka bwayo nk'uko tuzi amaforeste cyangwa se n'ubundi butaka runaka igiye ifite hirya no hino, ubwo butaka akaba aribwo Leta ibizi ari ubwayo, ariko umuturage ubutaka nawe afite bukaba ari ubwe. Kuko nimba umuntu ageze nk'ubushobozi bwo kugura ikibanza nkatwe b'abasore nge tuvugana mfite imyaka 25, icyo kibanza uragiye urapagashije Kigali cyangwa se mu wundi mujyi runaka urajuguza ikibanza, wajya kucyubaka bati imisoro ntago wasoze, babara ugasanga cya kibanza gihwanye n'imisoro imaze kugera muri Leta, rimwe na rimwe ugasanga kubaka bikubereye imbogamizi, wamara no kubaka yanzu ugasanga bari kuyibarira nk'aho ifite ikindi kintu kwinjiza, kandi mu by'ukuri ni inzu utuyemo ubamo gutyo gusa, nta n'akazi ugira ukoramo, rimwe na rimwe niyo nzu ubamo wanaburaye, ugasanga ari ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane. Ni rero ndemeranya ijana ku ijana Depite kuko icyo gitekerezo n'ubundi na mbere y'uko atogwa ngo yinjire mu nteko yari agifite ntabwo ari gishya, ni uko gusa ikibazo twe mu Rwanda tugira usanga hari ibintu hari abaturage wagira ngo ntibabibareba nk'umuntu yazamuye igitekerezo nk'icyo ntihagire umushyigikira, bya bintu byo kuvuga ngo bitagenda gutya ngo bitamera bitya ugasanga turicezeke, ariko ntekereza ko icyo gitekerezo abaturage bagishyigikiye kuko nibo bireba nibo bibabaje, nta wundi muntu ugomba kubyinjiramo. Nge numva byaba byiza kuko n'inteko iramutse igishyigikiye ikacyemeza, kandi wenda nuko umuntu atagiye abasha kubona uko ayivuga, ariko aba badepite bari gukora kuri ikigenge narabashimye, kuko siniri iteko ry'ubutaka ryonyine bari kuvuga, hari n'ayandi mateko yandi bagiye bavuguruka, ubona koko hari umurongo bari kuyaha, ariko ikintu cyitwa imisoro mu Rwanda rwose ni ikintu gikabije, kuko uragenda ugakora wabona ibihumbi 200 cyangwa 300 watayahutekereza ngo ukore akantu runaka bagahita bagukubita imisoro, ugahita ubona ukabara n'ubukode bw'amazu nayo ari hejuru, ugasanga ubuze icyo gukora cyangwa se wanakora waba watse n'inguzanyo, ugasanga umuntu ahise asubira hasi bitewe n'ikibazo cy'imisoro.
Urakoze cyane David kuri ibyo bitekerezo byawe utanze. Bwana Frank Habineza, mu gusubiza David, wenda ugiye n'icyo uvuga, ese iyo murimo gutegura imishinga y'amategeko hari uruhare abaturage nka David bagira kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane n'ayo mategeko mukora kuko abaturage bayibonemo?
Murakoze cyane igibazo nacyo nagisubiza, ariko mbaze musubize ni uko muri uwo mushinga w'itegeko twatanze mu nteko ishinga amategeko wo kuvugurura itegeko rijyanye n'imisoro y'ubutaka, ikintu kijyanye n'ubutaka bwa gakondo cyo rwose turasaba yuko umusoro uvaho ku butaka bagakondo bitwabyanditsemo ubwo gisigaye nuko igitekerezo bizashyigikira nkuko avuze nyine ari igitekerezo ari byiza ariko abantu bamwe ntibashake kubyumva gutyo tuzasaba nibigira mu ruhame yuko abantu bamaze kwinonosora neza urwego rw'amategeko bazabishyigikira kugira ngo gakondo rwose ntabwo igomba kwishyura umusoro noneho usubiye ku kintu warumbajije ubundi muri rusange nk'itegeko ry'ubutaka rihari iyo n'ubundi no gusaba ko rivugururwa abantu barabineje cyane bavuga yuko nta munsi wagiye wigeze urugiramo ijambo byakoze byateguwe ari sosiyete sivile ndetse twari kumwe nabo abo muri za koalisiyo z'amasosiyete sivile za kerede n'izindi zose bavuga neza cyane yuko nta ruhare bigeze bajyamo nta muntu wabagishije inama ko abakora amategeko bayakoze bonyine barangije barabyemeza bonyine batumvise ibitekerezo by'abaturage ubwo ni nacyo kibazo cyabaye cyo nyamukuru cyane kuko itegeko ryasohotse nta ruhare rw'abaturage rubamo ubundi itegeko ryiza ryagombye kugiramo uruhare rw'abafatanyabikorwa babo abantu bakababaza tukumva ibitekerezo byabo nubwo twumvise byo bundi itegeko nshinga rigiye guhindurwa wabonye ko abantu babazaga abaturage icyo babyumva abasozi bagatanga ibitekerezo itegeko nshinga n'ibindi niko byagombye kugenda aho kugira ngo itegeko rireba ubuzima bw'abantu bibe byakorwa bibakubitwe hejuru ntabwo ari byo ubwo twumva yuko minisitari yaduharanira kugira ngo yibage abaturage babigiramo ijambo naho ibyange nateguye nayo n'ubundi ibitekerezo by'abaturage byose birimo.
Urakoze Depite Frank Habineza kuri telefoni dufite Nenzimana wirwe neza.
Mwirwe neza murakomeye.
Yego uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.
Ikibazo cyawe.
Murakoze cyane ndamanza nsuhuze Dr. Frank Habineza nishimira ko mwumvise ku ijwi rya Amerika kuva yaba depite nibwo tuvuganye. Nari mfite ikibazo ndetse nkagira n'icyifuzo. Muri rusange mvuka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Ikibazo mfite ni ese nk'umuturage utuye turiya mu cyaro kuko gikomeye akaba arebwa n'iryo tegeko ariho akura wenda utwo tujumba ari hahinga akagira none naho akaba agiye kuhasorera akaba ariho yakuraga ibimutunga ndetse bitunga n'umuryango ese ubwo azabishobora cyangwa ni hahandi wumva ngo umuturage yagiye hanze y'ikindi gihugu yahunze igihugu kubera yuko imisoro y'ubutaka ndetse yamubereye ikibazo njyewe nkibaza yuko rwose batubabariye bayikuraho noneho leta nayo ikagira uko ishoboye kose ikabarira umuturage akagumana bwa butaka bwe akabubyaza umusaruro nk'uko byari bisanzwe ariko najya kubusorera ni hahandi nyine ubutaka n'ubwa leta n'inzu atuyemo n'iya leta we ubwo nta kintu afite.
Nenzimana urakoze. Depite Frank Habineza mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo n'impungenge
rwose Nezimana arakoze cyane ku kibazo atanze ndetse n'igitekerezo atanze ibyo avuze rwose byose ngewe numva bifite ishingiro cyane kubera ko ni nabyo turimo kuvuga natwe turavuga ngo uyu musoro w'ubutaka ntabwo uzateza amajyambere cyangwa se umuntu wese washaka kubaka akazu kiwe w'umusore bizamugora niba ubutaka bwe yarabuguze ukavuga ngo azagwishyura ijana ku ijana ni ukuvuga ngo ni ubwo bizaba bibaye magana abiri ku ijana niba yagomba kwishyura ibihumbi 100 kwishyura ibihumbi 100 ubwo urumva ko ni ukumuvuna cyane ntabwo umuntu yazabishobora ni nka wari ukumuhana kugira ngo yo gucunga ikintu atashobora kuhita yubaka kandi abenshi umuntu arakagura akabanza kiwe akagenda ashakisha uburyo agenda ashyiraho itafari rimwe akabumba agashyiraho agatafari ejo bundi akagura akabati agashyiraho cyangwa amategura agashyiraho bigashobora no gufata imyaka 3 cyangwa se 4 umuntu arimo gushakashaka kumyashaho akazu kiwe noneho wowe waza gutangira kubisoresha cyane ntabwo umuntu yashobora kugira n'iyo morale cyangwa se izo mbaraga n'intege zo kuba yabikora niyo mpamvu tuvuga ati uriya musoro cyane cyane wo kuvuga ngo ku kibanza kitubakiwe ngo wishyure 100% ikindi rwose ugomba kuvaho rwose ikindi kandi cyumva ko mu by'ukuri ibitekerezo ni byinshi by'abaturage batanze ndetse ari n'abagiye no mu nkiko mu minsi ishize twatangiye kubivuga 2012 kugeza n'ubu turacyabivuga rwose inzego zishinzwe nazo zishyigikire abaturage kuko zibereyeho gufasha abaturage niwe ko rimwe tegeko ryavugururwa ndetse bazatwice n'uyu mushinga wacu twatanze none kishimo tegeko kuvugururwa.
Depite Habineza, kuri iki kibazo kijyanye n'ubutaka nari nabivuze ntangira, hari na bamwe mu banyamategeko bamaze kugeza ikirego mu rukiko rw'ikirenga barimo Maître Edouard Murangwa uvuga ko ingingo za 16, 17, 19 na 20 ziryo tegeko ryatowe mu mwaka w'2018 zisa nkaho zihabanye n'itegeko nshinga. Hari aho wemeranya na Maître Murangwa kuri ibyo bibazo n'izo ngingo?
Iyo Maître Murangwa naramushimiye cyane rwose, rwose nabo bavuka bose abanyamategeko bafatanyije nabo kuba ndetse n'abarimu bo muri kaminuza babashyigikiye iki kirego cy'ibibazo n'abashimiye ibyo bavuga byose turabihuje kandi byose turunganira na twese. Ndumva icyo navuze nabo babisubiyemo, ahubwo byarashimishije cyane yuko atari njyewe ngiye kuko mbere babaga ni Franka wenyine urimo kubivugaho, ariko noneho tumaze kuba benshi nabyo ni byiza cyane. Mwero navugiraga n'abandi bo muri sivire, sosiyete sivire, ko nabo bahaguruka tubaye benshi tubivugaho ijwi ryakumvikana, ariko iyo ari umuntu umwe ntabwo byumvikana. Ubu byarashimishije cyane rwose, ahubwo abantu Imana ibahe umugisha.
Urakoze Depite Franka Habineza. Kuri telefoni dufite na Frederic Wirweneza.
Wirwe mahoro, Mozambique.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo mfite ni cyo cy'imisoro y'ubutaka mu Rwanda, ku bantu b'abasore, ku bantu b'urubyiruko n'abantu batishoboye gushobora kugira iyo misoro baba basatse. Ubwo baba bafite nk'akantu k'akandi kagega baba baratoye kugira ngo abatishoboye, abantu baba badafise uburyo bwo kuriha iyo ntuze nyo misoro, babone nabwo uburyo bwiza bwo kwintuze aho boba.
Bwana Habineza,
reka da ntabwo biteganyije mu itegeko rwose, icyo kigega rwose nta gicecheze ko gihari, nta gihari mu itegeko, ahubwo gihari nuko abantu batagusura kizagwitubiza, nicyo gihari.
Urakoze cyane Depite Frank Habineza. Kuri telefoni dufite na Bigirimana wiriwe neza. Uri hehe?
Ndi Burasirazuba mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyawe?
Cyo cyangwa mbona abirano byo gusaje ubutaka ari akarengane. Ese njya nibaza nk'umuturage uzaba adafite ubushobozi mu cyambi yananiwe kucyubaka, ese atashobora kugisorera? Ese n'ibyanga bizagenda bite? Leta izagitwara?
Depite Frank Habineza,
n'ubundi izagitwara. None se ntiwumvise ko n'umujyi wa Kigali babuze abantu ngo batibanza batashoboye kubaha ko bagiye tugiye kubyisubiza mu cyo tugiye kubyisubiza? Ntiwabyumvise ngo iyo bireze imyaka itatu ngo barabyisubiza? Ubwo hari amategeko nyine biragaragara mu tegeko ry'ubutaka birimo, iyo kiraho kimaze imyaka itatu kiri ahantu ahantu ngo feza agomba kuba iterambere nta kintu gikozwe. Ariko nko mu cyaro nyine ntabwo wamara imyaka itanu utishyuye ikibazo cyawe umusoro, utekereza ko siza baricaye bazakisubiza?
Urakoze kuri icyo gisobanuro cyawe Depite Frank Habineza. Kuri telefoni dufite na Pascal Wirwe.
Nakumva mwiriwe.
Yego, uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu Bugesera.
Ikibazo cyawe?
Mu by'ukuri nanjye ndunganira abambanjirije. Ugira utya wajya kugura ubutaka ugasanga umusoro ideni rifitiye leta ugasanga rirangana n'amafaranga ugiye kugura ubwo butaka cyangwa se riharirutse, bityo bigatuma ureka kugura ubwo butaka ukifata kubera ko amafaranga hari icyo bita mitasiyo. Iyo ugiye gukora mitasiyo n'uwo mwaguze ubutaka bakakurebera muri mashini bagasanga imisoro irenze amafaranga ugiye kwishyura ubwo butaka, bigatuma ubireka. Hari umuntu ugeze kuvuga ko ngo no mu bindi bihugu babikora, ariko nagira ngo ndume Frank Habineza azatubarize. Ese babona turi mu rugero rumwe mu iterambere tugezemo n'ibyo bihugu batugereranyaho? Babona turi hamwe?
Urakoze cyane Pascal. Depite Frank Habineza, ibibazo bya Pascal
ntabwo ngeshyikiye yuko ngo tukoporora ibintu by'ibindi bihugu byo bakora mu natwe twese tubizana mu Rwanda, kandi bigiye cyose tuba mu fite politike yacu y'umwimerere. Depite Dusha duhango Dusha cy'u Rwanda, nta mpamvu yo gukopera ibyo hanze, tugomba gukora ibintu bibereye abanyarwanda biri mu bushobozi bw'abanyarwanda. Ntabwo twajya gukoporora ibiri muri Singapuru cyangwa mu Bwongereza ngo tubikute tubikubita ku Banyarwanda, ntabwo byakunda.
Depite Frank Habineza, ukaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo kijyanye n'umusoro ku butaka. Wakoze cyane.
Turagushimiye nawe Edi Rwema ku kiganiro wakoresheje ku mutumire w'uyu munsi Depite Frank Habineza, ndetse n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ba telefoni babaza batanga n'ibitekerezo. Mwese aho muri ndabashimiye, mbifuriza no kugira ibihe byiza. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze gukurikirira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.